Nipoze hatua zangu neno, nipate mulika na miguu, ukiruhusu nayo majaribu, nisome na nipate na majibu. Nimekuamini wewe ushindwe duniani, hey.
Keep